tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Seydou Daw to bogg jande ga fandu hala Mamadou Samassiko jam nyalli satraba hedibe. Le mali do demde sappo tati ngoni inde andite en sab nyoloma hertanango demgal kala nogay go fevrier e memana hala darande demde leedindi le semmingol gondal yimbe wultan wiide dabere na wondi hebenede titalla hakunde mali e bari goldo journée en kewde bihi won ko sinina hakunde pelle didde hono ben hadde bonandaji le latirde ciagal match ngaji figol ballon yimbe le cefke do kabar mudum dingon semekorujo amen hande kikide aljumare nogay go fevrier 2025 bismillah sakra andar ndu jambini ndaloma ben hertanango demgal muninangal kala nokay go fevrier sisli hika o woni nawtorgol fina tawa e lesse min gol gotuma ku leedi e bingu leedi ankaku le mali do demde sapo tati ngodi ben ngoni e lam o subi e wi ardi be golirde monide ben jande demde e do jande ben jande de do demde de tidi sanne la lacha walet info won ko ben ka do fasan Umar Wagalu e Alsisi
yimbelbe mi kawriti bamako fanjottu da yoro so yoro kanye kajolobe kollitiwde halde dengal modu idu nafasane be bi idu lato sababu du so jallini koduddi pamra
mali yo leedi fina tawa mi dem bawi tugaade do dendiraku fami timmina basiji ko woni hakkune amen min ka mi dem bawi tugaade do dembe kalte de leedi amen di fami njirwena no yaweli janyeli di an songo do mi ngoni sawari le lumo do fay bamara be atawam ana tawta halde hala amen ka dengal neddo antirte
kanko lamido fedde do delde de jangete leedi meedindo hollitiidu ko heewana heddi ko nayri bangal nawtiraade delde meden de adama jokkolo jara o wi jamarnde hon fan hani nawtiraade dengal mudun
fo kamem sawaki la
hani ande wiide dengal yo huune gollirteene mo fu ana hani wattude uddi mudum tewta yirwinde dengal yaaya e bamanan koore holtama wiide sawru no boyirile ndiyam fu a bara latta ko ngata
kanko lamido kabaru fina tawa nokku no dirtede jenne o do do tawa Musa Mori ba jakite o liti halde dengal mur ila na famdi ana wayi latade yurwere bingel adama
la langue maternelle
dengal yaaya ko mi andi kany ko mi baye wadde fu hala mudum dom fuddirta hala kana wada so suka o yirwa ana yirwina do suka o andal mudum ana wayi latade sababu do yirwinde leedi mudum
mi citede wi delde andanaade hunde leedi meedi ndiyo delde sappo e tati de be noddiri langue officielle ka fa de do delde jange cadele modde wonti e matete
sakramo to takla yodu korom yom banga bem Facebook kandun X wultawde korol hebanama hakunde ben gullirde yigaaji leedi Canada ben bari golde gouvernement Mali ben yo yalla timde tit Allah hakunde be do isabi imadraji yigaaji leedi bari godle leedi ndi alisisi wonko heba kadan fostango konko morma ko
milliardji teme didi chapanji di e joyi sefa do woni ko gollirgal kuma ni do yigaaji leedi amendi mo noddirta Barrick Gold anni hokkude laamu leedi amendi e le kawral kebangal hakkun mabbe mo o sinyini lewi gollirdi kuma ni do yottinde kabaruji kewudi gouvernement o kanyudo bami adi lewi mabbe lehem wiide waram yoppitidde gollo nobe le gollirgal gal fu mo be nangino tottude be kanyi mabbe mo be bantino o kan yamirde be fudda golleji mabbe nokku mo be noddirta lulugun koto gouvernement ma waram haltude no feewiri so galdo kawral o jabani dum le nyalaade ngarode fodami fode ko woni hakkune gouvernement leedi amendi kanye gollirgal eto yigaaji leedi Canada fuddi wakat no leedi amendi bami sarewol kesol 2023 beedudo ngedu laamu leedi amendi e le gollirdi fu naawdi bangal itule kanye o do dabre keso waddi metti hakkune gouvernement o kanye galdo gollirgal do woni Barrick Gold galdo dewral so ni jabanama elewi dunki em andan be kawaruji bilide kebe darne mudum waram mawnde san eleleede amendi mu kebal mudum kanyundu ana fawi edo golleji pawide itugol kanyi
hulta wiide nyande alkansar de men lamibe mairie bamako jide premier sobe hulta mo ma projet ngaji jegom ben yalla yaltide ngari ngalure de denno le kawrtangal hulta wiide ben projet ngaji di yo hononi mber terrain ert terrain kertado ben jogol nyamaji di dintingol gollirde kewde nuku o ben sabab kabaru foyre e kanyadun dintingol lumuji di fandeli kabarudi men kanko ito sinema sulman cisse hande woni ko ben sutram ko wadama tiagal men djuma wonande sarabe makko e battibe mo nenno kanko majjido hobi men in andisirde kewde bangal gulleji di o waddi hele cinema denno musamma lesuko hobi serafu jogaji men malinko be mali men gollobe cinema mali kedana fisango al cisse
gidra mako baccinobe mako nadu goljinobe mako ebe kewno alkamsare noga e lewru fevrier galle kanko suleiman cisse fabe duhonomo fatoumata koulibaly entertainer fc ye goto gado cinema ni leede amendi goljinodo e mako o holiti wiide kanko suleiman mo alla teti mem jom modiki mudum wawa halade fatim
donc c'est
neddo dartido o fijirta golle berari don dun o tiahido do yo musere monde wonande cinema wona mali tande nordo fuf sabi sulu in the entity what would no men darande mo yimbele yalla guldidi mako mi noddi guldo on ndento ortem dun sona gaku on salaka fi beradi ndum mi mako ngaddidi guldeji kewdi
on neddo mawdo wonno ele cinema ronde afrique nom holitiri wiide kanko cheikh oumar sissogo secrétaire général dental yimbel ngado be cinema lelide amendi odo mu ino film ngaji kanyudo holiti wiide guldeji mawdi di kanko suleiman wad le nyalo mahande on an han lata sababu yimbe waita hakkilaji mu em
en cinéaste engagé
ndo politi do tini do golle mudo mino wide boyon mi citade wobe do yimbe lawtori be cinéma fundide hakkilaji filmaji ko di fufu yohonni jangnirbe
de cadre d'école
journaliste em andan be kabaruji bilide fina tawa hono kanko hasan koni mayde odo gorko tordi dum san le wi mako film ngaji mako di mali ko be no wordino nyende fu holi citano
il a des qualités
sabe tagu ngoko di hono ko famdi ulaski non inde andite kabar cinéma li adnarndo dum ko do kala kaja do non suleiman yide mako fati data
leruji seda fad mako iude adna sappo e jena lewru fevrier ndu kanko suleiman cisse um wonno yeso nantino be kabaruji faw holita duem trophée ngaji di o hebi um hanno yaade wagale leedi burkina faso fo ardo yoto golleji fespako hitan 2025
tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
bangal mudi kabaru jamen yonterande intala ak bilal lonko hebena kada fastango usman yalbule
en podrandi kabaru jinga de le yonterande halde hala jide gondude wadde hakkunde parti politique ngaji do ndartugol sariyaji pelle politique de ko yata parti politique ngaji chapan e jago e pelle gonde le fedde noddirtende forum de parti et mouvement politique au mali kawr ende jonde balde didi dum wadi fa hawrbe hen be dokkindir hakkilaji bangal sariyaji bale politique itudde hakkilaji hono sariyaji di yewtirte ko wadi kasen le nde yontere ana hen samugol damare ko wadi as wer yabbenende bilali koto le commune dabia cercle kenyaba ko yata himbe chapande na yonkiji mum en keddi le o masiba ba le societe civile kenyaba beden meddi yonki darti e gouvernement o daro e dande mudun sakkade pade hono dun en wada kasen en timinran di kabaruji halde hala himbe jomben kaborde gombe le region muti kulbinimbe ipade lanaji do mayo hakkunde wuddu e saha leydi meden di martimi kumpo o kabaru yo dawbe do go mayo ranewo le balde yabbide de be ngad noddanga fewde e lam o fiya dabereji ndena gon hebe do go mayo
bangal on non parle mbien na mima hala bonandaji ngati le latirde ciagal majgaji figol ballo don wiundu hunde andade sana le leedi men di nyande alande hultam wiide ciagal match stade malien mamako e julba ase den to latirde mamadou konate wonno supporter e men ngadi be goldeji rafi nedi yalla be do famu hakkilaji jamare do dum kedana ko be cefi tukkay kulukuro bamako kuchala e segu khalifa gote be no kesan fastan alsisi
Je pense que les supporters
min kamit mil supporters en be kany en hani wawande hore mu en mi de kani nawtrade ido stade ngaji no wodiri ku chala do gommi milki sembe chaldi fu wom sariyaji di hani jukude arbitre en be golleji mu en saatu yadata ele wi sariya min kay hakkilam dum sabi ido bilisaji wakati supporters en be ana hani ko anda wiide fide balom yo hawi kam mi hawima na dum en don kondiri gouvernement o milliardji wati mu intingol latirde balom le leedi amendi odo gol minka ardo en club ngaydi jati nyingammi kana ko be do na hani ko jukka sanne yimbe ngado be on do gol yalla na hada supporter en wobbe kany en do wadde
les autres supporters
Hultan wiide wakkat joni jagabule en bangal basket na wondi fiidude republique démocratique du Congo to Maroc to non den ngal kortal yu bangal elmator ngaji afro basket 2025 do katene ko war jam hande secrétaire mission tan do mbaw sat fultendi be ni wodon bangal numéro amen 76 98 56 56 sikola rusi to mani noto to kala ko kulto don bangal ko nofnu 37 321 mer mer non ka famdi fuf buudo nokay taw le telephone joom do sari otor meddo magazine yotamen magazine kabaru kebal lan yowi dundu ben kabaru ben tonde hakuluji ben horoji kanyo dun chondi bo he denno jagu mudun le mali e tagal leedindi yelan beru faamu ko fatia trawon ko heben ka da fastango min Umar Waygolo yu encourage
raison kai anay raison ngaji do chondi bo he buri fu sotele le leedi meedin di min jehi min kawrto yi ton e pelle rewbele njoobe su ittay ton haakoloji oro kanye chondi bo he be kolliti wiide o do golle nafa ana hen sanne feso chadele mata li hen ko nayri bangal nabude nokkule mo do don hani sotede
ambe wotro wude ta
wotro jibi notorto amoyde sato katakateni ngaji mamin dardan kambe jo e mublaji be waddude di dum tampintami yalla hebde chondi di machine ngaji min jogi tagal ngudum non min chawadi fetere kilo fayotade kiloji didi tagal dum non min jeyan ana sore jati
chondi bo he micciteden wiide idum yida sanne ile awalun to tumbutto ko buri hewde yimbe la ngadobe chobbe be fu ana nawtiro dum sanne honno be do yimbe le cedirino
ici a tombuktu no
gatumtu ga min notro sanne chondi bo he ele mu ingollo nebam mo noddirta kondon mu isanne so ne a jukki nyamde dum fa hara a buccitan no mu ini dum terde gatumtu ga yu nyamdu barkindu sanne
a tombuktu
dulu kuro komi dido bodo bomako do min jottiki cotto do chondi bo he goto noddirteedo bidja sako o do debmo do mo golla o do golle ko boyi o anda do dusanne holiti wido wana wakande kaaje da fu kebata chondi bo he ndi
do sogito min bamoyta mi meedi suurde tornaaji sappo fa sappo joyi kiloji di wakko juuno na njeeye temede tati e chapade jeego mi wawi di jaati luma mudu na weli sab jamarde na jidi dum den nyoloma wa suuti fa yo tariki kiloji noge
min jaari nokko noddirteedo bako jukoroni abba sangare o goto mu inowo don nyamduji som bami chondi bo hendi o moddina ko heewi holitiide dunyaloma handen o sukabe hooban baawi golludde dun
ne mo ina bomo ngaji jillaadi e chondi bo he ne sota dun no boso ngaji den ngala don sembe ka hande min jeya dum no tiagal leedi nokkuji hono france e ko nande ne joko buri no ko yon gollobe
ladina boji di do kolliti wiida na kebali hen nafa sanne misalale lamu motti kanko Boubacar Diallo o gollo ton o holliti wiida hitande fu chondi bo hendi o mo naba do e leedele kerdirde leedi meden di o mo naba ko bamata chaakuji temdere fa yotto chaakuji temedidi
bo atayoro kacha
mi mutti nabde dun Cote d'Ivoire satam ne kebati Allahji do datidi fu bangal dunugol ngol soni lam ko be mbawi fidi dabreji ne mo nya do datol ngol wata nafude
ittude chondi bo hena heltoyde hakoloji oro ilum e ko nafata sanne ko nayri bangal kebe non taykiti tobe kollitri wiide be bi fu fota hono yimbel bamobe so baylita dun ngada dun jaggoji mudun en kanko docteur Jakite Lamisa o yusoni mali hunchini dun hore ilum wawi nafude ko nayri bangal kebe sanne
chondi bo hede fasu hunde yabande bangal jateji bilidi kulle kebe hunde nafonde sanne ndemobe ko buri hewde rewbe mbaylitata dun kambe dun jata dun de lumoji cewdi madun goldirde mbaylito be jollo yalla be keba togu somo ne dum do fuf ko buri hewde le kiruduji gollete bangal jagu mudun tiagal leedi ko buri hewde nabata to France ma leede godde Europe kabal mudun dun no nafa sanne leedi ndi
l'économie durable
oroje de an nafa kebe le kiruduji to sanne idum faabo du ko nayri bangal golleji roobe so bami fa taccu yi ha ko loji di na wobbe dunje itto yi bo he ngari ngadi dum chondi